tell your papa, oh. It's true that serious, let me tell your mama, oh. Ila tubale kalite, kotale, itakuwa nawe kwa sababu. Chabete, kuna wakuba mwenge tamite, guanda rite. Waponyaze kale,
waponya, oh.
Wali wanga banto meza,
siti wankasa.
Waponyaze kale,
waponya, oh.
Wali wanga banto meza,
siti wankasa.
What
Yeah.